remember where you got it from.
www.djerico.com.
Jukia, the Toyogiranga to Yura, Yurara, Palina Motelium, to repent him, my Yuja Jukira, Nakambe, you to take a Vulaya and Dongo, to see my new Monimo Muruja Dongo, to take the Ganya Jerute, Uganda, Rugambo, did we quake at Ulago, Uganda, Massima, Banaka, Jiraya Simani, that only church away Uganda, Rulara, Palino, Jiriva Jakuba, Ungamba. Baliwo tulibera yeri magombe wadde twalaba ebizimbe bingi ebyaka n'enguudo mwasanjala ezitengenye nnyo n'emisiri gy'emmere egikudde akaleka nga giyimiddwa ku ttaka enkalajje kasima tuyewuunya olw'obubya ku maaso osanga naye ekintu ekyanywa byonna ebyakendo abantu bali bamanyi bulungi okukuuma ndowooza kye baba baba bagagga bavundu twasalawo tudde tukigamba abantu nti nti za bulaya zikuzirwa nsonga abantu bali bamanyi bulungi okukuuma n'ebyaliwo yesu we yali akyalindwa mabambuuza walaga e bulaya walaba ki ng'ekikulu naddira mu miranga byowobe kubanga wanoonoonya n'akagumbi akasimu ag'enkumbi eŋŋanda tewali akyakalina tusinga kaakati tuli baweesi kuzaama ebyokulabirako nga tubirina mu ggwanika abantu bali bajja n'akuweesa omuntu kubanga batereka ebiba wa pulaani okubuga bannange wano kye twaba ki abaana buyite bulaayo nga kali bannange wano kye twaba ki nedda buyite bulaayo libera empale tetwali babyolwagwa mu bulaayi nkeera tetulambulako tulabe bulaayi tendwa kamazima ddala ddala bulaayi teŋŋenye era buli avaayo bwadda kyanyumyonokkiriza ekyomukisa twafunirwa bbaasi enneneku tetulambulako mu bitundutundu ewalako twatuuka mu kifo kimu kyadda nnyo nga kisudde emyoni kyakabanga akatono kyalimu abayomukama wange makadde bakazimbwa mu gyolwenda mandi lunaana gy'emyaka lukumi n'egiyisemu emitono nga mayoyo tewadde tekuliko lukonge ninda bappate zawanganga agaggi zaweesebwa abasajja nangaloona nnyondo nga ne sitapuli okugikutikka ekulema ninkakasa nti ddala gye baava wala nnyo mu nju ezo mwalimu ebiweesa ebirimu obwamba ejjiiko n'amapeesa ebikomo nga nab'emyaka byakolebwa mu egyo mikadde babikuuma nnyo nava mu uganda olabako nalabayo amasinzizo nga makadde bwe bagendanga okusaba mu ngu emikisa nga simakasi ga kereziyo bamizikiti gaali ga buwangwa mu bufunza amasabo byalekebwawo babeeraga egga omugenyi nzeera nnakakasa engeri gye baali abasomi baawundanga ebifo omusangwa katonda nga byonna webijeera tebigenda kusaana ebifo omusangwa katonda nga byonna webijeera tebigenda kusaana wano omusamizi olulwagukanga enkeera ayo kyassabuni y'obuwangwa ebirimu so ebintu ebyo biba bituufu kulekawo bunaalive ebweru amanyi byetwali abasomi bannange wano kye twaba ki nedda buyite bulaayo nga kale sirwakuba nti nno bagagga nnyo babula bamanyi bulungi okukuuma kasima tubuzaako ebibiro kuba mudungu nitunyinyura wiruri omukyali yaliwo yomuzira gwagwa mu bulaayi olulala nekuddirirwa embuyaga eyasaanya ebintu abumediini tojjera butunga esimba ebibira byetwalaba ebyo n'ebisimbwa abantu nga beegendereza emiti egigumira omuzira nga n'embuyaga ewetamiweteebwekya negyegorola nga we agisanze okujja eyengeri ennyangu gye baagoba ebulaayi eddungu twalozoolera agabira buganda namba twavaawaawo nga tumatidde bye tulabye yogayoga tutuuse ku kayanja akatono square kilometers anoba okusoba kwalika akameeri mukama wange makadde nga kaakolebwa emyaka bisatu eyeegiise nga bwetokota atudde mu kumeeri otekena mwe twalambulira ennyanja ogyetoloola nga weegobera gibaamiti emituga emiguwa babiirabiirira babiirageko omugenyi omanye engeri gye baalimu mu myaka egiise newe batuuse ng'ensi egenda esajjakula nze nabiraba biyinze naawe genda ojja bisangayo nga biikulinze olabeku so nga oluwiri lwawa n'ebuganda emmengo sirinnyanga nayo ndaba obuwangu obulimu bw'onooyita wange amagye gabembedde n'okusangayo obunaanwa kumpi bukesi so singa we watuukira wano buli mugwira n'alabako we twali mu myaka egiise bannange wano gye twaba ki nedda bw'oyita ebulaayi owunga kali bannange wano gye twaba ki abaana b'oyita ebulaayi owunga tetwagifuula nsonga kubanga twamanya obugagga bwabwe buva feero bakobeera kubeera kwerimba kuba kyetufuna kyetulowooza okumala twajalako mu makaawa ag'omwami muguuda nga mulimi alunda n'embalaasa atunda bifekeera asuuza n'essiringi buwumbi twamusanga ku tulakita mukunga akoola koffe kakati gigisebuga okulima n'oto w'abalenzi n'odda naawe okkoowa omuntu gwe batenze mu kitundu asinga n'emyaka gye gino gisusse ensambu yatweddira mundi okuba omugagga ekimala bwali bunyiigivu okusiibayo mu nnimiro kati obutanyiize yamuwa bingi katonda tateekeddwa kwerabira nkumbi ddamula eyamuwa bingi katonda tateekeddwa kwerabira nkumbi ddamula wano makanika akola obulungi mmotoka bwagaggawalanga ne bisipaana sawali ng'agenda mu japaani ate kuleetanga mpya eziitaliiko nti wano wakyamu akolawo nga n'erinnya eryamakaliko olwaliribya ng'ayitibwa musuubuzi kuba atuusa mpya kati olw'obukugu buli mu kuddaabiriza ne bufiiraawo kaakati uganda eragawa kola y'abeeru olinga akutta omulimu akunyiikirako gattako okukwekenneenya eyali akanika yinjeri okuziddaabiriza enkeera osanga akola azizeera atunda emikisa ng'egyo tugifiirwa butabala kubanga tetwewaayo n'akaseera kukuguka era bunkola eyo mu uganda simanyi ndi essaawa erituuka tukola oba akagadi naye ddala akagaali akatagenda kutokota neebulayo waddaayi yandirupanka kuba okaanika olufuna ssente kupaala kugenda mu buyindi asuubula empya nsoberwa bannange ne tuteebuuza tigye tubunno nabbo baabuwa ensangeri ki bannange wano gye twaba ki temukyebuuza kyekyo kye mbagambye emabega fuliidi ekirala olaba otya omusolo okuli ebulaayi omuzibu buli kyogula okuweera kuli etteeka naye ku kivi ky'enkoko olina okwongerako obuyumba bwa buyonjo osasula ossaamu ssente nera okuviira oluggi
Ate bulwa mulwe kulamu kweta sako Lina kongera musentero kulindo kumala E moto kayo ya wionji chakala Usasula paka uji pakinga Kulisawe kwa kono musaru kwa yo Kwansonga uji simbi siku elao Fetu kawa kwa kunoti mujinyo Na inga nukula kula natuko ilavire Omuzoleri mugavu mendiezi yo Wafisana zinoze waola fawajega Bangenda vulayo lutatwe wanilaku Fosike mpeo vulaya kwa namiriza Petu wako maonge mbalezi tuwezi nze Ule vitu ganyo kulati mwatu vitono Yobu wangu wabia tulema fukuma Tukopi vya wakwira vietu kikiriza Wabula wazungu kwa vye kendereza Wakumu vulombolombo mubikani njiriri Mujama niri yobu wanga wiru utono Ako vulimu wala wabanga fubuka Atambula na koka mwauli kwa fumbo Ateka mwauli kwa marayi misiki Iromu wala waka wabwa mwikendereza Avera mbele rumu bifu Mwabu mwibanu nyaveva kendo kwa saeji Mtojo wajikumye suwa kakishimara Ulimu wala bubuke mkwa hivau Iyo mpisa yansi yo kufie mamika So wanotula janyaba wala mubike kubisambi Mpu wangwa wawane visambi vite chama Mwagana waloje trabachi Neda wite ulayo mbakari Siru wakubanti nubagakanyo Wavula vamanyivuru njokuma Nisonga, mubaka ndite kwe itangavu Mwetu na itoko baba kakeshimara Tukumire dalave tulinanga kalira Ukakata kuchokoro la bengu kukuka Tuyambire dala nafu kwa zawa kuku Wanovulaya weisemu kwa zawa kuku Kuhumu umbi wensu watabajia ndongo Abumbi ya dala nsu wakuzana amiriza Aleta na abumba ezi tenge nyenyo Nabumba nivike vivavita umbuanga Tuya ya nurwe vivula ya magiro Yobu wangu atungiro kuyese mbeleza Tuviagali nupiagala tuviyo yote Kubawa bituja isaba kumye valina Zili nasinga nukwe gumbanga nyeri Lukindo wali wasanyo timwari mbuyaka Watinga wali uvu zivu zivu wa uvu tonu Atinga na uvu wa venu mbasigara Bata ya gala tukende tulabeche shirio Na yenge rije tualiko mzei katonda Matu obu sambu sambu tuabubu kanga Nime tuala vayo evi kurumbio kete Sabane fule divyo manyubi gamba bandu Fule rita yogere ngirije tuachakala Yobya kujukanyi zange ni wafe manju Tuokerewe tuala vivizi mbensi Tuliuke tuwe vaticha vasane tikuli Sabata yogere ngirije tuachakala Yobya kujukanyi zange ni wafe manju Tuokerewe tuala vivizi mbensi Tuliuke tuwe vaticha vasane tikuli Katinjagala kenda kubundu kuonga Kutitaka tende kuchikwa na umponge Andi ya uwe tusivu kabarunja wakave Yesu batamu varuta wankubuza valiga Jakuta wangushe manjinyu nye kufumbo Tumanyobu fumbo kwa beru weli katara Bambita ya basude na anta kwa uomi Kosa neke mtu miyamanyobulara Mwela vana ya wazungu po Abantu bamanyibulu njokuma
Remember where you got it from. www.djerico.com